hata kamwe ai 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 kamwili kake wastani mate atakutoka kimwana yani mlaini kote anatingika kanitanda akilini mimi siwezi ficha ah unipenda sina budi mimi nisharidhika ah 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 nishazimia nakupa yote asilimia Nishasikia, asitofata ya kuambiwa Wendo wangu mamito, umeninasa na ulimbo Barafu wangu wa moyo, ay, 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 ay Wendo wangu mamito, barafu wangu wa moyo Esito kuwacha kamwe, ay, 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 ay Mini tuomu na weni jeri, mini kesi na weni jaji Mini mate na we ulimi Hatu wachani milele we na mimi Nishazimia Nakupa yote asilimia Nishasikia Sitofata ya kuambiwa Itakujali Kila siku kila dakika Uendo dakitari Unaye nipa mitiba Uendo wangu mamito Umeninasa na ulimbo Barafu wangu Wendo wangu mamito Umeninasa na ulimbo